I oh 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 oh. Thando lwakho lungibonisa amanga, udala uphethe ismile ehlanyisa umhlaba. Thando lwakho lungibonisa amanga we, udala uphethe ismile ehlanyisa umhlaba. Mabekushela themba lami, wobamisa dali wami. Mabekushela themba lami, wobamisa dali wami.
Bebes, sondela sathi shawa, amanza yakeles. When mumuhle veli body yako ibanzele. Shanda pa, uyi shanda pa. Awukodwa ntombi yamugqoka kahle uyayisengene. Itrip yakhe yababa amanzi alovera. Ivoice yangichaza ebusuku sungifonele. Shanda pa, uyi shanda pa. Ngithanda wena wedwa omunye akekho. Bakhala ngawe mlazi nase Soweto, Soweto, Soweto. I-ex yakhe inesokisi namapotato. Wesibondo, no, wesibondo, no. Umuhle from Monday kuze kushaya isonto. Dali pumpkin yakho indovontofo. Ay, hlala nami.
Mabekushela themba lami, wobamisa dali wami. Mabekushela themba lami, wobamisa dali wami. Awungizomemeza igama lakho, wosabela we my love. Awungizomemeza igama lakho, wosabela we my love. Ubosabela, ubosabela, ubosabela. Uthando lami lumi ngenhla lukwibalkoni. We, ha, hayibo, we ma. Hlezi ikhala nsuku zonke ma ngingakutholi. Thando lami nje, vuthi umlilo namalangabi. Kubo bonke wenzo, ngibika uthando wena my love. Mabesikhatha dali, asobalaya singabangisani. Umoya wami uyojabula. Tandola, lumbezu, jano mingnawa feel holy. Akekho thola kuwe nabangani bakho hlezi bezama bangitholi. Ubani ntombi yami no doli, thatha lesikhathi uthembemi. Mawuseduze nami insuku zami thola amandla kuwe no doli. Buka mehlawe dali, abalwe igama we. Izwe inhliziyo dali, ibizwe igama lakho. Ngizomemeza dali, ubosabela we. Ngoba ngiyazi labafana bonke bazozama ukukushela. Mabekushela themba lami, wobamisa dali wami. Mabekushela themba lami, wobamisa dali.